AK Music Promos.
White boy, AK King Power.
Can I call my name? Sky Dollars in the building.
Umazula kipezeka kwa chilila.
Do it.
Kwa pulila vilimba.
Yeah.
Umazula kipezeka kwa chilila. Kwa pulila vilimba.
Olita.
Kati kulibe magelo.
Chimata wako.
Hey.
Wala kikata shisha.
Kati kulibe na boba.
Chimata wako.
Hey.
Wala kikata shisha.
Kati kulibe magelo.
Chimata wako.
Yeah.
Hey.
Wala kikata shisha. Kati
kulibe na boba.
CK
Music Promos.com.